kujyana n'itana wabona biruka jya ku ruhande guhamagara harya ngo urashaka gukora igikwe nta giceri wapi wizeye intwererano gute ngo usohokana mukobwa ku ikofi yanjye ukamamagarira ishyenge ufite icyana cyadanje kandi kirirwa mu tuvumo tw'iniga zanjye urashaka gukora igikwe nta gicera ahubwo ushaka guhe na mubakwe abavandimwe nimubyumva kimwe iyi misango yagushyushya mu mutwe sometimes n'ubundi karakubitwa gabanya ifembi reke kugukira igita abitabira igikwe sibo wambika impeta gahunda ni ukurya tukanakunegura aba bakema bajya banamufiningiza basangirira hamwe nawe ujya wisangiza babitangiza neza bazi uburyo asoza babitangiza aribwo uri gusoza dingida baramukikira singida zivamo zinjira urasamye uri gutwerereza mu tuvumo baby bari kumusaraza gutusohokana n'icyana wabona biruka jya ku ruhande guhamagara harya ngo urashaka gukora igikwe nta giceri wapi wizeye intwererano gute ngo usohokana mukobwa ku ikofi yanjye ukamamagarira ishyenge ufite icyana cyadanje kandi kirirwa mu tuvumo tw'iniga zanjye Kwena urabona biri nka buntu ushaka gukwepa amafaranga y'ubu yabaye nka sida ukoze wati ufata credit nguze kwemeza inkumi ugatahira iminwa n'utugambo tw'ururimi kwishyura inzu ujya kwishyurira mu kagari muri karitsiye kwishyura bisaba ingumi yazanye isheni bagusigana biri kukwita mu mbebe bikwica mu bwonko uburi kiri umedita danihiri agafone gasigaye rihani dingida baramukikira singida zivamo zinjira urasamye bari kugukura mu tuvumo baby bari kumusaraza gutusohokana n'icyana wabona biruka jya ku ruhande guhamagara harya ngo urashaka gukora igikwe nta giceri wapi wizeye intwererano gute ngo usohokana mukobwa ku ikofi yanjye ukamamagarira ishyenge ufite icyana cyadanje kandi kirirwa mu tuvumo tw'iniga zanjye
We did it.